neplani usibonile sihambe se Dubai usibonile noma bengathi mina ngikhetha wena mina ngifuna umuntu wami usibonile phela manje neplani usibonile sihambe se Dubai usibonile noma bengathi mina ngikhetha wena Mina ngisogola, ingena fogo, ngisashawa uvalo Sisadlali ke tomthandayo Kubo bonke, mina ngaketha wena Sike safika isikhasakho Mina ngisogola, ingena fogo, ngisashawa uvalo Sisadlali ke tomthandayo Kubo bonke
Bonke, mina ngaketha wena